Luno lulimi lwako no fena Wano tulwambala kuli omu Laba lwe lujja kenzi lukwate Oluda nodda kulumu okomerere Luno lulimi lwako no fena Wano tulwambala kuli omu Laba lwe lujja kenzi lukwate Oso vya nerusi buanti bebo Mbeka mbagila wensonga zino Tandike Wanu njagaranyo ensonga yu nzemanye Era njagaranyo ensonga zino nzemanye Wechino chava dimba wanu chitandike Wona kubirwe simo ya kuno kafewe Ne echo ananye kwangera fumire Diwa no muntu alabye ne kwangero naye Naye achogete tulimirwe lulwali Era taluguda lukubye budinda bwakuba Gawano ne kasiba gamba mbintu byebimu Na ye ya mufera nulimi rube yali Ngesi mwereta temanya gabantu bali Gwanka kasadia kufera wakuludaji Wakuludaji Nulimi rwako no fena Wano tulwambala kuli omu Labalwe lujja kenzi lukwate Oluda nodda kulumu okomerere Luno lulimi lwako no fena Wano tulwambala kuli omu Labalwe lujja kenzi lukwate Bw'osobya ne luzibwa nti bebo Nga wano ne kasiba agamba mbufu bwewumu Na ye ya mufera tulimi ululu ya limu Choka musabate sente asindike Esi mwereta temanya kawalariri Mkatina ya hoze chintu chenonyo Tia bachikoze kwanga usunga ye Choru ye ya mufere kwanga asungani Chinonda wujulize nyera yungera kujulize Na ye nkulaga teriyo umukoseza Oli ezobu tabira nime wanu Galu nabalu manyu usubyo chiza kuonu mtu Mtu Nungulime lwako no fena Wano tulwambala kuli omu Laba lwe lujja kenzi lukwate Oluda nodda kulumu okomerere Luno lulimi lwako no fena Wano tulwambala kuli omu Laba lwe lujja kenzi lukwate Osobya ne luzibwa nti bebo Ngwenze ranzira bango wa motoka kangeze Eyo ujijayo waka ujojivungite Eyeri wana mwikwatwa mwengendeleza Ene kundwa nyombi nye ya mire mwinyo Ngatujironda hoteli atukaka kwechiri Jino tukiriza jivuga hivira iyo Na iyo kumbari kwimisa nze mwana niwe Ngatunjironda hoteli atukaka kwechiri Chino tukiriza jivuga hibira iyo Na yokulinde kwemisango na uvunani wekiri